Timeless. Yo people, Gabriela, yes.
Lala,
Moya Safi,
Kiki Mokosi.
Lala Safi na Imbambe.
Then ya God, na devil tunampiga, hat you. Check your life simple, part two. Nambogi tu kondani, are you? Better enter the gente, me calling for you.
Abuju, buju, 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 buju.
Watoi pia hapa nani kuna nafasi. Christ alisema sisi wote watoi. Rada Safi kwa Yesu, devil makasi.
Cool it.
Better stick to the plan.
Cool it.
Everything good, nothing one.
Cool it.
Biblically you are the one.
Cool it.
Wakivuta bangi, tunavuta hewa. Wakikunyo makali, tunakunyo maji. Wanasema oh oh, tunasema godo. Come on, kwa Yesu, hapa Rada Safi. I win your bet. Kwa Yesu bet. Hey, siwezi jibamba hapa na wewe uko nje.
Yeah.